And then 3.5 years after that was when, in the book of Acts, the Apostle Paul was preaching, and he shook the dust off his feet and told the Jews that you consider yourselves to be unworthy of the kingdom. We turn to the Gentile nations. And that would have been the official end of God's dealings with that nation in any way, even though it would be another generation later before Jerusalem was destroyed. But already God had given them over to their own destruction. But as far as making an end of sins for his people, we see this here in Hebrews chapter 10 and verse 12. Notice, but this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. One sacrifice. And back in Hebrews chapter 9 and verse 14, it says, and much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. In other words, all those for whom Christ paid the debt, their sin has been put away. When was it put away? It was put away in his death. It's not put away when you believe. If the Lord gives you his Spirit to believe on Christ, it's because your sins were already put away and that Christ had already made an end of those sins in his death. And then thirdly, to make reconciliation for iniquity. That's the true work of Christ. Everything up to there was a covering, an atonement, and God's forbearance. But when were the sins of all of God's people put away? When were they justified before God? People want to argue about that. Well, it's pretty clear, to make reconciliation for iniquity. If they had already been reconciled in the eternity, as some say, well, as soon as God thought it, then it was done. They were justified. What would be the purpose for making reconciliation?
One of the other things on the last sentence of verse 5, whereby it says, and with his stripes we are healed.
Ndipo chinthu chachisanu ndi chimwe chachisanu ndi chiwiri chikuoneka kusedwa mu ndime yake yachisanuyo musula kumapeto lomwe akunena kuti ndipo ndi mikwingwirima yache ife tinachiritsidwa.
Multitudes of preachers are just behind this last verse that means his stripes were healed. So they are just mobilizing the people. You get healed, you get healed. They are thinking about the sickness like malaria, sickness like dysentery, diarrhea, typhoid, and COVID-19, and whatever sickness. Why it's not?
Ndiyo gulu lambiri la anthu linakhazikika mu nusu imeneyi kapena kuti mu chinthu chimodzi chinthu chachisanu chiwiri chopezeka mʼdziko cha Ambuye chimene akulankhula kuti ndi mikwingwirima yake ife tinachiritsidwa. Ndi anthu ambiri akamamva mawu amenewa amakhala otanganidwa kumasonkhanisa anthu kumanena kuti kodi mukudwala muli mʼmatendanji, mukutsekula mimba kapena mʼmatenda akuti kaya COVID-19, matenda onsewo muchiritsidwa popeza kuti ndi mikwingwirima yake tinachiritsidwa. Amaziona ngati kunena kuti kuchiritsidwa uku ndi kuchiritsidwa kwa matenda akuti pamene si choncho ayi.
The clever people have even created the names of their denominations, that healing ministries, because of the five centers, with these drugs, we are healed.
Ndero anthu ochenjera amenewo anapika pomatchula ngakhale maina anthu a utumiki wawo kumautchula kuti utumiki wa machiritso chifukwa choti amayang'ana mbuku la Isaiah 53 ndi miyaka ya 5 inunso la kumapeto limene limanena kuti mikwingwirima yake tinachiritsidwa.
Whomsoever is going to this ministry is the only one who is diseased with the sickness, one of the sicknesses, thinking that the Bible speaking about that, that's blindness of the blind people.
Ndiyetu anthu ambiri amene amabwera kumene kwakwo kukasonkhana ku utumiki umenewo amabwera chifukwa chonena kuti amva mawu a utumiki umenewo ndi amabwera ndi anthu amatenda odzaza mmatenda osiyana siyana chifukwa amayembekezera kuti akafika kumene kwakwo akachiritsidwa kumene kwakwo komatu limenelo ndi khungu la munthu wa khungu.
Behold, brethren, by his stripes we are healed. He was speaking about the healing of our hearts that were sinful, wretched, blind before God.
Naona lino abale okondedwa akamalankhula zonena kuti ndi mikwingwirima yake tinachiritsidwa. Amakalankhula ndi kuchiritsidwa moyo wa usimu umene unakhala wodzaza ndi zonyansa, wodzaza ndi matenda, wodzaza mkuipa pamaso pa Mulungu.
By his stripes we were healed. That is the taking off, the patching away of our sins, the iniquity and transgressions. That's why our sins has been patched away, but we do suffer from BP, asthma, malaria, and any kind of sicknesses. But with the hope, because our sins has been taken away. So people who never esteem the gospel always.